entertainment. GetAtunes.com.
No, 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 no.
Yeah.
Namadingo.
Physics. Very good, very good.
Ndiye sacha uta amakonda antu wamba. Chifukonde adatiringa ochuruka antu wamba. Antu wamba amakala ni manda. Akapala mula aso wakota wira antu wamba. Chinga wacha taoneni. Chima manga muti untima wa muntu wamba. Akadwalika alipenda rama muntu wamba. Cheni cheni chomwe amadalira muntu wamba. Nimbambu ya chauta. Powona mdima achitamanta. Kuma alimba mtima kuti mumu samarira. Mkati mwakulira amumwetera. Ie alimba mtima kuti mumu samarira. Powona mdima achitamanta. Kuma alimba mtima kuti mumu samarira. Pakulira amumwetera. Alimba mtima kuti mumu samarira. Muntu wamba.
Very good, very good. Everyday people, everyday prayers. Everyday struggles, I hope somebody cares. Power to the people, life is unfair. Focus on the feeble, not foreign affairs. Alibe bodalira, alibe kokalira. Ama simvera chisoni, akasio na pamira. Ama kumbukira, munaji simtadisia. Simungata echi pangano, sinu wakalatia. Kumafika poka lamba pano, ndichisomo. Mutu amba moyo wake, umachuluka sikomo. Chito sikusowa palibo, tegula komo. Tima buisana kumbuyo, tokato kasumulomo, eh. Muntu wamba agwile ndengo wanji. Bible ategule machapta zanji. Mapempelo agwile ntawi zanji. Kutizizimu yendela apange wanji.
Kuma alimba mtima kuti mumu samarira. Mkati mwakulira amumwetera. Ie alimba mtima kuti mumu samarira. Powona mdima achitamanda. Kuma alimba mtima kuti mumu samarira. Pakulira amumwetera. Alimba mtima kuti mumu samarira. Muntu wamba.
Very good, very good.
Stitch Frey on the board. Music at www.getatunes.com.